ekkitinolno gasetataɓol isuwa e yakubu caalotoɗum e duumotoɗum latanoji no gase joyi. Assalamu aleykum mon sobiraɓe heɗitoɓe, min kofni on be inde Allah jawmusalama giɗɗo komoye fama e ɗowo dow lawol gongaku ngol o maɓɓiti e o heɓa salama gonduka be maako ha foroy. Min cerake gartuki amin hande ngam andingo on siriya mon ka lawol gongaku. Nder siriya men ɓawo ha en ekkitino tariha dow layhari Ibrahima. En dari bana noyi Allah fondiri Ibrahima be umrugo o yara biyiko Isiyaku dow hosere dayinde e o hokkitiramo bana layhari. En gi Ibrahima ɗowtanake Allah ko nde Allah inaninomo diga daygol Isiyaku ummatore hesre tammi wurtago. Ko ɓuri seynugo min ha timmode hala ka'a ɗon no jawmirawo be hoore mum mo'ini ko ɗume fuu, Ibrahima heɓayi hirsugo biyum ngam Allah nder taskara mum botka taskitini jawdiri mbaalu battudi Isiyaku. Mbaalu latinongu lamgu hirsama e ɓiɗɗo Ibrahima hisi. Nder tariha belka ka en dari no jawdiri mbaalu kosundi battudi Isiyaku dow hosere ɗonno fillo garki dimdinowo ceniɗo tammiɗo jipago diga asama e mayanɗo dow hosere man ngam sottugo ruutu Adama fuu. Kanjum kadi annabi Ibrahima mo jam hinnuyo tabiti dow mum ewni hosere nde Adonai yire bana wiigo jawmirawo taskitinal. Wodi tarihaji goɗɗi darandi Ibrahima nder tawreta, amma en ngala wakkati jangugoɗi fuu. Hidde ko accen tariha Ibrahima, hidde ko jokken be ka daygol maako, wodi hunde woore nde Allah wi Ibrahima handunde andego. Nyandere goo Allah yeccimo ko tammi tawugo daygol maako. O wi'i, andu fakat daygol ma hoɗan nder lesdi ndingol maray. Ɓe kuwanan yimɓe maari, kamɓe ɓe toyoto ɓe duuɓi temeɗɗe nayi, amma mi hiitoto ummatore nde ɓe kuwanta ɗum. Ɓaawo majum ɓe ngurtoto ɓe jawdi ɗuundi be bolle ɗe. Allah ɗon no andina daygol Ibrahima tammi wartugo maccuɓe nder lesdi Misra, amma Allah iinani ɓe fahin ɓaawo duuɓi temeɗɗe nayi o rimɗinan ɓe digam jeyagu misranko en dow ɗo ekkitinolji nayi. To Allah muyi en daran bana noyi ɗum pat ɗum hiɓɓiri kalkal bana Allah wirino ɗum Ibrahima. Nder fasluwol no gase jowabol en jangan habaru mayde Ibrahima. Bindi ɗon mbiya, Ibrahima ronni Isiyaku ko o mari fuu. To Ibrahima waɗi duuɓi temere e capanɗe joweeɗiɗi e joyi nden o soyti, o maayi be dottaku mbongu, o dottijo caftuɗo balɗe, o hawtoyi be kakaji maako. Ɓiɓɓe maako Isiyaku e Isma'ilu uwimo nder lowol Makpela ha ngesa Efruna ɓiijo Har hetijo ha funange Mamre. Ibrahima soduno ngesa man ha heti en. Ton Ibrahima e debbo muɗum Sarratu uwa. Bana ni Ibrahima yottori jawmirawo mo andi e mo o yiɗi masin. Daren ma jonta bana noy timmitinirten e dammitinirten ekkitinol men darangol annabi Ibrahima. Tema dow ƴami ɗiɗi e jawabuji muɗum. Ƴamol aranol woni, ngam ɗume Allah jami Ibrahima dilla lesdi gondi? Jawabu man, ngam Allah taskitino wartirgo Ibrahima ummatore hesre nde dimɗinowo tammi waroygo e mum nder duniyaru. Ƴamol ɗiɗabol woni, ngam ɗume Allah hoccitiri Ibrahima bana gongajo e o jaɓi wondugo be maako foroy? Jawabu man, ngam Ibrahima nuɗɗinino ko Allah wi'i ko nde ɗum lataki koyɗum. Ibrahima hisri be nuɗɗinki nder inaje Allah e na be kuuɗe maako tan. Kanjum jawmirawo wi'i, Ibrahima nuɗɗini Allah, Allah bo limanimo ɗum gongaku, Allah ewnimo sobajo muɗum. Nder fasluwol no gase jowaɓol ha latanoji, bindi ɗon tokkitina be tariha daygol Ibrahima. Tokkitinen ma kadi jande men nder tawreta ngam ha anden tariha Isiyaku e ɓiɓɓe muɗum siwtuɓe. Bindi ɗon mbiya, nda habaru Isiyaku bi Ibrahima, nde Isiyaku waɗi duuɓi 40 o te'i Rebeka bi Betuyila aramaajo debbo. Isiyaku tori jawmirawo ngam dalila debbo muɗum ngam o dimaro. Jawmirawo jaabani mo, debbo maako Rebeka reedi, ɓikkoy ciwtukoy lukkindiri nder reedu maako. O wi'i, to ɗum laatake ni ngam ɗume ngeedanmi? O yehi jamugo jawmirawo. Kanko o wi'imo, ummatoje ɗiɗi ngoni nder reedu ma, le'i ɗiɗi ceedan diga nder teteki ma, lenyol gotol ɓuran ngola sembe. Mawnirawo huwanan minyirawo, nde balɗe dañugo maako heewi nda siwtuɓe nder reedu maako. Arano wurti o boɗeejo haa ɓandu maako fuu bana gaasa alkibbaare. Ɓe ewnimo Isuwa. Ɓaawo maajum derɗi ko wurti junngo maako ɗon jogi teppere Isuwa. Ɓe ewnimo Yakubu. Isiyaku waɗi duuɓi 60 saa'i ɓe danya. To derke'en mawni, Isuwa laati loohoowo baawɗo goɗɗo ladde, amma Yakubu o de'a ɓerndeejo, o jooɗi haa saare. Bana ni ndarduɗen no Isiyaku e Rebeka keɓri siwtuɓe, e ɓe ewni ɓe Isuwa e Yakubu. Ɓe laatino siwtuɓe, amma ɓe feerotirɓe no masin. Nder mawnuki maɓɓe, Isuwa kanum suklanaaki iinaaje ɗe Allah haɓɓino be maama muuɗum Ibrahima e baaba muuɗum Isiyaku, daarande ummatoore hesree tammiinde wurtaago her maɓɓe. Amma Yakub kam o hakkilani iinaaje Allah. Isuwa laatino mawniraajo, e nden kadi foddenumo neɗɗo o laatotono donowo hoorejo e o wartanno baaba ummatoore mawnde dalila iinaare nde Allah haɓɓi be maama maako Ibrahima e baaba maako Isiyaku. Ngam man hidde ko siwtuɓe ɓe danye, Allah wi'ino daada maɓɓe Rebeka, mawniraawo huwanan minyiraawo. Allah anduɗo garoojum andinino dungayere mawniraajo e daygol ummatoore hesre saalortogal Yakubu, amma naa hedi Isuwa. Fotino Yakubu reena ɗume fuu diga Allah, e o acca ko ɗume fuu haa juuɗe marɗo baawɗe hokkugo mo ndongu be wakkati mum. Amma Yakubu reenaayi Allah. En tokkitino jangde men jonta ngam haa ndaaren ɗume Yakubu waɗi haa o hoocita ndongu Isuwa derɗiiko mawniraajo. Bindi ɗon mbiya, nyannde goo Yakubu defi nyaamdu, Isuwa warti ladde o comɗo. Isuwa wi'i Yakubu, accumi nyaama boɗeejum ɗum to, ngam mi tampuɗo, ngam maajum o ewna Edom. Yakubu jaabi, sooram darje afaaku ma tawon. Isuwa wi'i, nda mi ɓadake maayugo, ɗume afaaku am nafatan mi? Yakubu wi'i, hunanam tawon. O hunanimo, o soorani Yakubu darja afaaku maako. Yakubu hokki Isuwa tamseere e irin nyebbe defaaɗe. O nyaami, o yari, nden o ummi, o dilli. Bana non Isuwa yawri darja afaaku muuɗum. On paamino ko Isuwa waɗi na? O sanji ndongu afaaku maako be nyaamdu famardu. Kiime dow goɗɗo diskuɗo marɗo ɓiɓɓe ɗiɗo, goɗɗo o mari gese e calaaje, jawdi e ceede ɗuuɗɗe. Mawniraajo wonete donowo ɓurna jawdi maako. Amma nyalde feere, mawniraajo ifti digam ladde e o laari minyiiko ɗon defa maaroori be liɗɗi kecci haa sera laawol. Mawniraajo wi'ata minyum, mi doli masin, hokkoram maaroori mi nyaama. Amma derɗiiko jaabi, mi hokkataama ndi amma mi soorete ndi. Mawniraajo ƴami, noy ɗum ƴamata mi? Derkeejo jaabi, coggu man woni mi hoocita darja afaaku ma. Mawniraawo jaabi, a'a, wala haala, mi dolɗo haa mi ɓadi maayugo. Ɗume darja afaaku am nafatan mi? Nden kadi mawniraajo hunani minyum be hokkitidgo mo ndongu maako fuu. Ɓaawo man mawniraajo jooɗi, nyaami, yari, ummi tokki laawol mum. Noy mbi'anten dow mawniraajo canjuɗo gese calaaje, jawdi e ceede be nyaamdu famardu jogiindu maaroori e liɗɗi? Hunde woore tan anndeten, o laataakino marɗo hikma kalkal bana mawniraajo jawiiɗo barka baaba mum e jawdi duuniya. Nonnon bo Isuwa yawi barkaaji Allah e jawdi duumiindi. kuje de Isua yawi marino saman uto ko buri jawdi dunia fu. Gam ko Isua yawi latino jawdi dumindi e dungayere wonugo nder ummatore hesre. Ndegal mudum kisno duniyaru tammi wurtago. Dume Allah yidi ekitingo en hande do tariha Isua Yakubu. Allah yidi rentingo en ta tokkoden lawol Isua be sanjugo jawdi dumindi be welweloji duniya chalotodi. Nane ko wolde Allah wiyata do hala ka'a. To neddo hebi duniyaru fu amma o majjini yonki mako, dume dum nafata mo. Woda sam wala ko dume ko neddo wawi hokkugo ngam sottugo yonki mudum. Kakkile ngam ta ko goto modon loro bawo accha mo ere Allah. Gam ta ko moy modon halla bana Isua. Gam Isua do utanaki Allah o sori darja afaku mako ngam o heba o nyamande wore tan. Isua hebai nafturi mo ere Allah ngam o yawi dokke Allah. E Allah bodo rentina en bewi ugo ta tokke labi Isua ta njawe barkaji di ndokkan mi on. E nonnon e onon bo on don gelo barkaji Allah na Allah yidi on e o yidi barkidin go on ko duudi. Amma hani accanun mo jonde arande nder ngendam mon. Wolde mako lato hunde burnde saman e modon do nyamdu e cede. Den kam on puddan famugo dume wonete bindito di don bi'a. Ko goddo meday yiugo malla nanugo, ko goddo meday numugo bo kanjum Allah taskitinani yitbe mo. Allah yidi barkidin go en ko fanti. O yidi yafago hakkeji men pad. Wailitid go berde men kallude. Senugo en e hebbingo en be yide, seyo, salama e holare. Dum don gungu Allah yidi hokkugo bibbe Adama fu. Amma sey dabbiton gu be bernde mon fu. On mo yelaki barkaji Allah dumidi be tidal tammaki hebugo di sam. Bana be mbirata dum ndego. On giddo njumri sey munyana nyaki. On ngidi hebugo barkaji Allah na. Nden kadi sey paamon e nuddinon ko Allah ini nder wolde mudum. On andi inaje mako bodde de na latiide maude burde faamu neddo. On ngeliibe de na malla on don dabbita kuje duniyaru tan. Wolde Allah don holla en woodi gebe yimbe dido nder duniyaru. Ben yidbe duniyaru e dabbitanbe kuje gonde nder maru. E ben yidbe dumare e dabbitanbe kuje gonde dow. An moy latida chaka yimbe be. Nane ko winda nder jabura ha faslu wol aranol. Seyo latan to goddo mo jabata sawari hallube. Mo tokkata ko lawol marbe hakke. Mo jodata ko chaka jancobe Allah. Amma odon seyoro jande tawreta jawmirawo. Odon numtaka jemma e nange fun. Kanko onandi bele ki juba ki bange mayo. Diman ki bibbe mum to sa iman wadi ha ko jimaki njorata ko goddo o huwata fu timman jam amma hallube ba ay bananon kambe be nandi be nyande de hendu ruinata gammajum Allah do anbe be kiita marbe hakke ngala pellel der moftorde gonga en gam jawmirawo andi lawol gonga en amma lawol hallube yaran ha halkere enoy be modon bo der lawol ngole gondon der lawol ben seyortobe barkaji Allah na malla on don bana Isua chorudo inaje Allah bodde be kuje chalotode der duniyaru ndum wolde Allah do rentina en ndego do irin dum do bana der wolde jawmirawo nde do to neddo hebi duniyaru fu amma o majjini yonki mako dume dum nafata mo woda sam wala ko dume ko neddo wawi hokkugo ngam sottugo yonki mudum. Ta chuklane nyamdu wonnotondu, amma chuklane nyamdu tabitandu, hokkandu ngendam du midam. Nyamdu ndu dimdino hokkata ondu, fodde baude de o hebi ha Allah babirawo. Kakile ngam tako goto modon loro bawo achamo ere Allah, ngam tako moy modon halla bana Isua. Gam Isua do utanaki Allah o sori darja afaku mako ngam o heba o nyamande wore tan. Ya sobirabe heditobe, endaroto hato hande, der siriameni yeso hato Allah jabi entokitinan betariha annabi Yakubu. to on godjami dow ko ekkitiɗen hannde, on mbaawi on mbindanamin haa laawol goongaaku be PK43 Marwa Cameroon. Miɗon lornita ɗum laawol goongaaku be PK43 Marwa Cameroon. Allah barkiɗin on, mbaatane hakkilo dow de'itinki binndi ceniiɗi, kakkile ngam taa ko gooto mooɗon loro ɓaawo acca mo'ere Allah, ngam taa ko moye mooɗon halla bana Iswa, ngam Iswa ɗowtanaaki Allah, o soori darje afaaku maako ngam o heɓa nyaamdu nde woore tan.